studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be hede be studio tamani o do sa yo saki ko modo usman dikko halanta kabaruji gondi do de jodo men zone de la presse nu jire wonani en to boggi jande to golleji habu golle gube torroje de ana gonda le sahal mali golle kubudo do heewi heedani hono nokkuji kewdo le i madara barkan de do nyalaade nenno yo nangude jiadin kobe e yitudo be ciudata kabardo mabbe woni sembe o do golle e wi seba kila en ka ti golleji faddade ila wadani e juccinde aniya cioddo di barkan wondi le sahal leedi ndi e di kani huyanede e di nafadu fasannen jadin koobe nayon goni nangaabe jenne yo kambe ngadi masibe Carrefour jenne ka se cumi hono du janginede l'école taaga kanyi e kombaka balin koobe chapantato e nayon ribabe libi ngarti kenye bamako do e wi hore jo pompier bamako do be fuube ko arama do be jeya do se wana hono didom be hakkilaji mbirni yo di goni sembe kabaruji di ben jegoni on bismillah modon e do studio tamani golleji habugol e gube torraji le sahal mali ana gonda golle barkan hono jawni do wadi nyalaade hande le sahal leed meden di habatobe temenay e chapane joy imina se ndarani hono nokkuje tashdat almustratik fawarde et salit batane golle mudu nangude jiadin kobe e yitudo be ciudata kabarde mabbe de keddan usman nyali buli fa bedro den fam
gubal soldasi en france gombe mali darani be habade do tulen jare ni jodi be kiddal ngadi umma daraji li balde sappo tashdat almustarat et salit fa ngada lugo goji dartude kaaki kabarde ciudade kanye e bomboje soldasi en temede nayo e chapande joyo mobilaji temedere e sappo kanye avioji tati woni ko wadi di imma daraji ko yata lance roket ngaji chapande nay jabe gomoyde ujinaji joyi obi ngaji jego fusée roket ngaji jego dum wonno ko be kebi yidele nokku intasdeet o di kaaki fuube kolliti bonnama be lugutobe bonni bomboji urotede du be tawi hedde almustarat bombore mbarode kilogram ngay sappo e joyi du yama de bombore an hulbendino e denagu do lawul gaw kidal ngol les régions tesalit o le lugungoji mabbe militaire en france be e ji lance roket ngaji mo inadi jo inafa gasi pawdi limmede nokku boddudo nenen be kolliti joomi ana bay tawedo woddi de limiro o lance roket e telephone
e wi seba kilo en ka di golleji faddade ila wadani e juccinde anniaji cioddi di barkan wondi didi le saha leedi meden di e di nafa fasanne e di kani du huyanede yalla jam ana warta kanko Suleiman Daraboka o wi hono yoni ko minum suma bedana arme mali fawarde barkan dole le billude e larwade nokkuji de fandenagu dengo le saha leedi meden wonko halde Idrissa Sako keddena Fatumata Bari
barkan ana wowi hono ɗi golleji o ɗi golleji kesaɗi ɗiɓe gollata e dow nokkuje kertaɗe ɗi avion ji anditi naa du yo ɗum golleji mawɗi larwade paale saabu de e misalu sikkitaɓe jaadinkoɓe nangude ɗum en e ley golleji ɗi immini ko ɓuri mobilaji temdere e hélicoptere ngaji faa warde e yimɓe hewɓe e hakkilanko barkan andini yo ɗum soldasi en temen nayno ndenno hono ɗi golleji ɗi barkan wowi wadde ɗi gana paɓɓuɗi joni o e hakkille am kay e yingo malidu ko ɓuri horsude e meɗen yo andande hoɗum fuu minisma waɗata hoɗum fuu famadu waɗata kañum e hoɗum woni gollidoɓe ɓe ko taaɗi immade e golle ko hoto fuu ɓe dari e tawi ka muya nangude hono paale sahal mali fuu ana tiiɗi fa sanne yo ɗum waddata du torroɓe ɓe yarude caggal yo ɗum golleji kanɗi daɗɗeɗe mbawɗi du wadde
caggal
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde ɓe maɗum e Facebook na Twitter ɗo studio tamani hooreje soldasi plateforme goto gonɗo minaka ɗumne kanko almeydi ag lengash wonki muɗum harbama hanki faa le galle muɗum le masiba yimɓe jogiɓe kaɓorɗe e wi hooreɓe gacca horgol ana wonda faa waɓɓe oɗo golle andite Yusuf ag haalidou wonko haaddi e Mohamed Ali ag alida keɗɗana Ousmane Niane Bouly faccitani en
hanke wawtu 2h30 won jomɓen kaɓorde naati le suudu hoorejo goto plateforme ɓe tawi omo ɗaani ɓe pindiniɓe gatti jaɓe tati e hoore makko caggal koɓe gaɗi o golle ɗum ɓe doggi yo ɗum hoorejo plateforme goto siddinaka minaka anda ko yalla ɗum golle bandiji na yalla ɗum yombitago noon ɓiɓɓe gendi ana gondi e wadde horongoji fa ndaare gonɓe caggal o golle ɓe motoɓe gardi ɓe ndi kokolɓe naati le galle makko mo yonki mo harba o yo almidi ag lamgas e kabaruji keɓaɗi won cikkitaɓe
si kitabe yo jiyadin ko be nayo kanyum e bom e gaddi dande nangama ndedo yontere jenne ko heba e nande heedi darani be rende be ngam be ngoni wadbo hono masiba Carrefour jenne ka sumuba du janginede l'école taga kany e kombaka badangal ngalluri jenne de wonko mi e hore kaldumi e sulitna mulay basina oddu mulay baba hore jo gardien to jenne to keddana ko Fatmata Bari faccitani en
après l'attaque du 12 les Carrefour
tagal ko Carrefour jenne fetna masiba yande sappo didde lewrundu min kebi andande womo be gaddi dande nokku Carrefour o kudol yeddali tere sabe onabani dobe ko be nyama nokku hakku mudun e Carrefour jenne o yo kiloji nay heedi hirnaange mun wattu 2h jemma be chami e Carrefour jenne nyande sappo e nayne min kebi kabaru jiyadin koobe tumi janginirde taaga kanyum e horeje mun o walata nokku do hakune mudun e jenne yo kiloji sappo e jetti heedi fu naange mudun le commune Samay fa warde du e janginirde kombaka deedu sumama wattu 7h jemma wo martinin do kam kumpa yimbe nayo mundibe darni motoji muen yaltirde ngallure jenne min chef peloton et sebe gendarmerie o mi imini worbe amin nayombe nangama kambe motoji mabbe fu be nabama du seware yo dum andanmi e le kabaru be don jo nangabe tagal masiba Carrefour jenne o
ki on a arrêté après l'attaque du Carrefour de jenne
malinkobe chapantata na ribabe yude leydi libi jottika bamako kenya yo leydi niger be jappori pade mabbe yottade ga maliga e wi horejo gollirde pompi en bamako do komanam bakar dawka be fube korama do be jeyado se wana hono dido be hakilaji mu embirni wonko haadi ali sidibe keddena Fatmata Bari
wo malinkobe yo gabe gartube kenya wattu 2h kikide du woni salifana e be mbara e chapantati en nayo be fu e leydi libi be iwi warde leydi niger nokku Agadez do be jabbeteno kane ministre malinkobe njolar yano Agadez den o taykitima o golle de won ko hokki ania neldude biyeji fa leydankobe meden be baa wartude e denangu yo dum wadi se beedo chapantati e nayo garti Kenya be yimbe chapantati e nayo fu malinkobe no be jottiki e jam e be chellidu ila ne be garno den se be binda be fu be kowrama cuudi mabbe yimbe dido tangonno be cella be hakkilaji mu en birni be dido nabama suudu doktoro ponje do be hakkilaji muen immi chawrete e be gondi e sawrede
NRD tati kuran le golledde kewde leydi meden de assemblée hadanoma kuran altinere jabbinde batere wede millioji temede didi ortem du rewama millioji temede didi chapande jena e go minisma du yo millioji temede jetti e rewa nenno horebe EDM kanyu e de golledde fu modi jalo do odo kabaru ndeben landinobe de FIFA bami tafen fedde ballon bari tafen fedde ballon malinde alkamisare nde nenno e le yandogo kabaru fedde ballon FIFA wi Kenya lami be politiki nati wala nare le barugol on horebe fedde ballon nyande jetti lewru marsundu FIFA wi ministre halu chaldi martindi dum ben kumpa fema foot barama nenno e le majjunka bureau conseil o bami anedu barde federation malidu don de don keddana mumin sende bu fa bedro den fam
tal kuru FIFA holiti wide e saria fema foot yalti le feddende ndeno walde fe goto gondo le fema foot hana kasen warde e dadondiral figol ballon hakkune leede aduna rundu odo ania ana holita wide du fema foot e gollobe mu bawa hebude nafa hejoji yirwere FIFA e CAF jukoje de iminte sinaso gollirden lamu kumaninde kabaru ballon warti do adimu kanye o acci fedde fema foot nde bamta golle e wi ministere kumaninde ballon o imini feddende hore mum wonno Boubacar Baba Diarra batte ko oronkani tiidalaji gondi de kabaru ballon leydindi FIFA holitino wide ania ministre o ana yedda saria pelle gondi le FIFA ondardi modu o wirfito dohen lami be kay itta jukoje de andando sariaji gollirde sport Amadou Diarra yalkoy holiti wide e kawrital e dokkobe kabaruji FIFA wawa wajimbinde lamu o warta do adindi
arbitre Mali wonnobe waga dugu batte ballon ligue mbirfinama le leedi meden de don kanko Mahamadou Keita Adama Kone Abdoulaye Sissoko e Baba Yombal Bako fu lontinama be leedi Niger be
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famutam batudo jogala ndiyam cenidan wadi kenye segela le region kayo yo CZ Fabi odo batufa keban ndiyam cenidan heba jogala lobbo Mer segu lei golidinde e gallure Virginie lei leydi Amerika hokki Kenya kaaki gollirdi suudu dogotoro mawndu kanyum SSCOM dehande medine lengal dokkal hono baro waldu e milioji temedde de chapande nay CFA andi adirdi nyawbe be matilay ngaji kaaki opirdi fawarde e jabbotodi hono na wallaji ganidi fu ana e magal suudu dogotoro Chudi dogotoro sappo e jetti le cercle kadjolo ndokka madu kenyo ordinateur ngaji juude yo projet USAID pabato do hokkabe be no mbawra jogala ande di masinaji faabi sen jari hede bugunito jambere didadi fuddi kenya to galluru bugunito nenno kudde kewnide kewde e fijoji fu ngadan e leedi deedo jambere yo nyande sappo e jetti lewru mars ndudo jambere de tiloto ona lendagal du kabar biennal fuddi kenya tokkuli korto hejaabe hono cercle ji region o fuddi ekitade nendo ana burdu milioji sappo sefa ko wadate e li almasada o do kabar yo do kaddude e dido kabaru jande kedde hedaade faande yowtere ma ana yeso yen tawde yontere waro sidon tam